raspe omutima wetukutuku ebula katikitiki sabi records umutima gwange mutada kasale saba busabi mukwano jadi nkutwale yokanga teri ndogo umpadi amatwale tukende mubakade era nkuzale baby ye kwanza okusamu kiro njagala kusukumira emmere yange kulye nga kaloka yuwa badi wa shine yuwa sta eddoboozi noliwoma nga sokita aloza spendaira nze siri kuta kubanga kwagala mukwane osanide ai mukwane paya kade onabe kopeidi olabe nga wesula paya kade ebinuma byonna bikubulire mukwane paya kade onabe kopeidi olabe nga wesula abaya kade ebinuma byonna bikubulire abaya kade nebe kaba katonotono kukambe kinuma ekitambula ne mu busobyo njagala kulaga omukwano bamusome ne mu bitabo nze nja kubita bitanga njagulaga omukwano butali munakenyera kwagala bya ddala bino si bya kulayinga wotere eddoboozi lyombeera ndimisinga kubanga mwana muwala mwala likwasinga Fire got it, don't have a fire got it, fire Kenya kufigereze mbayo Kiliza kabina teka yunga mbayo Abebe girl kime samutayo Donji mango kubira nekusimu echiro Esulo zo mkusa nisure yonzoli Kuliso kumirenga tunde kufutane Kayo bangu wengu mbube mune mkakanyo Nanyika kabiri abebe girl wafazari Mukwano paya kate Kutunabe kope vyo labe nga wesula Paya kate Vindu mabiona Kubulire mukwano paya kade ojona bekopeyo labenga wesula a paya kade ebintu mabyona bikubulire mukwano paya kade ojona bekopeyo labenga wesula a paya kade ebintu mabyona bikubulire mukwano paya kade ojona bekopeyo labenga wesula a paya kade ebintu mabyona Mutima gwange mutada kasale saba busabi mukwano jadi nkutwale yokanga teri ndogo umpadi amatwale tukende mubakade era nkuzale baby ye kwanza okusamu kiro njagala kusukumira emmere yange kulye nga kaloka yuwa badi wa shine yuwa sta eddoboozi noliwoma nga sokita aloza spendaira nze siri kuta kubanga kwagala mukwane osanide